kuwaza we, zilali nikapate na usingizi. Mina kuwaza waza we, ah baby, mina kuwaza waza we, kila nikifikiria, oh baby, nimekupata pataje. Nona maswali ni mengi, eti wa imekuchagua wewe, hawajui, ah baby. Kivuli chako, baby, wapi twende?
Mangoroto, Serengeti, baby, Morongoro, au Mikumi, baby,
wapi?
Mangoroto,
wapi?
Serengeti, baby,
wapi?
Morongoro,
wapi?
Au Mikumi, baby.
So what?
Baby taratibu, taratibu, dozi menikia. Mboni, machozi minalia. Oh baby taratibu, taratibu, minalia. Umenifikisha kule, kileleni. Kilimanjaro, kileleni. Aiwe, kwenye na kwenye jua ni kivuli chako, baby, wapi twende?
Magoroto, Serengeti, baby, Morongoro, au Mikumi, baby,
wapi?
Magoroto,
wapi?
Serengeti, baby,
wapi?
Morongoro,
wapi?
Take five now.